bayithatha imali kahulumeni. Kwase kufika bomthetho baboshwa abantu. Bayithatha imali kahulumeni. Kwase kufika ubhekitele baboshwa abantu. Okushukuthi
Niti bayithatha we bayithatha mali ya hulumeni ayibo Niti bayithatha we bayithatha mali ya hulumeni
Sasina manga, sasina manga, sasina manga.